Africa.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waa subax isniina bisha maarchna ay ku beegan tahay 14 sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan booqashada wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku joogo magaalada tan Washington D C.
maanta wuxuu ka jeedinayaa arrimaha hore ee lecture aad iyo aad taariikhu waa uu ka jeedin doono think tank loo yaqaano Heritage Foundation. madaxweynuhu waxaa karuu la kulmi doonaa wasaaradda arrimaha dibadda ama State Departmentka, wasaaradda gaashaandhigga iyo golaha banka ee aqalka cad. waxaa karuu la kulmi doonaa golayaasha sharci dejinta oo ka mid yahay Congresska iyo Senatka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan oo idin haynaa magaalooyin ka mid a dalka Britain oo noloshu caadi ku soo noqotay sidii ahayd xanuunka coronavirus ka hor. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayaa intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystaya. waddanka ruushka ayaa shiinaha ka codsaday kaalmo militari iyo mid dhaqaale dagaalka uu ka wado waddanka Ukraine darteed, sida ay baahisay warbaahinta Mareykanka maanta saacado kadib markii aqalka cad uu ka digay Beijing inay la kulmi doonto cawaaqib xun haddii ay caawiso Moscow, islamar ahaantaasina ay ka caawiso inay ka baxsato cunaqabateynta galbeedku ay ku soo rogeen waddankaasi. saraakiil Mareykan ayaa warbaahinta u sheegay in ruushku uu ka codsaday xulafada muhiimka ee China inuu siiyo qalab militari iyo taageero kale. Moscow ayaa sidoo kale weydiisatay Beijing kaalmo dhaqaale oo wax looga qabanayo cunaqabateynta ay ku soo rogeen inta badan dalalka reer galbeedka, sida ay baahisay wargeyska New York Times oo soo xiganaya saraakiil aan la magacaabin. saraakiisha ayaa diiday inay si saxay u sharaxaan waxa uu ruushku codsaday ama Shiinuhu uu ka jawaabay sida ay wararku sheegayaan, balse afhayeen u hadlay safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa waxa uu tilmaamay in aanu maqal warkaasi, islamar ahaantaasina uusan ka hadlaynin isagu oo ka jawaabayey hadal ay warbaahintu weydiisay oo ku aadan inuu arrintaasi ka jawaabo. madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa uga digay dalalka NATO Isniintii in waddamada xubnaha ka ah ay markaasi dhowaan weerar kala kulmi doonaan ciidamada Ruushka kadib markii weerar cirka ahi lagu qaaday saldhig militari oo Ukraine ay ku leeyihiin meel u dhow xadka waddanka Poland. dhanka kale, tirada dadka ku dhintay magaalada dekadda leh ee istraatiijiga ee Mariupol oo soo food saartay aan iraadee xaalad aad u daran oo ay ku jirto go-doomin daba dheeraatay, ayaa waxa ay tirada dhimashadu hadda gaaraysa ilaa 2,000 sida ay sheegeen saraakiil halkaasi ku sugan. inkastoo dalalka reer galbeedka ay caawinayaan waddankaasi Ukraine, haddana waxaa la sheegayaa in meelo badan oo waddankaasi ka mid a dagaaladu ay si xoogan u saameeyeen. galbeedka dalka Ukraine inta badan waxa ay dagaaladaasi ahayeen kuwo ka badbaaday duqeymaha cirka ee Ruushka. hase yeeshee, duqeymihii habeenkii Sabtidii ilaa Axaddii dhacayay ee ciidamada Ruushka ku qaadeen dalkaasi ayaa waxay ku sii siqeen dhinaca galbeedka dalkaasi Ukraine, halkaas ay ku dhinteen 530 qof ayna ku dhaawacmeen 134 qof. waxaa la sheegay in saldhig militari oo u dhow Yavorov oo ka baxsan magaalada Lviv uu sidoo kale weerarka ka dhacay. saraakiishu waxay sheegayaan in weeraradan ay yihiin kuwo saxiixiga oo ciidamada diyaaradaha dagaalka ee waddanka Ruushku ay beegsanayaan. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan muuse bix cabdi ayaa shalay soo gaaray magaaladatan washington d c halkaas oo la filayo in maanta ay kulmo la qaataan waxyaabihii ay halkan u yimaadeen iyo saraakiishii ay doonayeen inay la kulmaan. wakiilka somalilan ee maraykanka bashiir sheekh cumar good ayaa zaaricid la nuur ka wareysatay howlaha ay halkan u yimaadeen.
zahra waad mahadsan tahay iyo v o eba. madaxweynuhu wuxuu ku yimid socdaal rasmiya dalkan maraykanka oo laga casumay, wuxuu ku yimid inuu la kulmo oo ujeedadiisu tahay qeybaha kala duwan ee dowladda maraykanka oo markaan leahay dowladda waa administrationka, marka waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda ama state departmentka, wasaaradda gaashaandhigga iyo golaha ammaanka ee aqalka cad. waxaa kaluu la kulmi doonaa golayaasha sharci dejinta oo ka mid yahay congresska iyo senatka, oo dhab ahaanti uu la kulmi doono guddiyada ugu muhiimsan oo guddiyada arrimaha dibadda ee senatka iyo howskaba ah iyo guddiga ama chairmanka guddiga arrimaha militariga oo la yihahdo Armed Services Committee.
Waan gartay Bashiir, maxay yihiin howlaha maanta oo isniina idiin qorshaysan?
Maanta wuxuu ka jeedinayaa aroornimada hore lecture aad iyo aad taariikhi ah uu ka jeedin doono think tanka loo yaqaano Heritage Foundation, oo halkaasna ay isugu iman doonaan oo lagu casumay dad badan oo ka tirsan ama expertska, scholarska,
khubarada iyo aqoonyahanada
iyo dadka ama dowladda hore uga tirsanaan jiray, mas-uuliyadaha weyn ka hayn jiray ama iminkaba ay qaar ka mid yihiin, iyo staafka ama shaqaalaha congresska. dadkaasoo dhan baa isugu imanaya iyo bulsho kaleba oo ay ka mid tahay bulshada Somaliland oo halkaa kula hadli doono.
ma noo sheegi kartaa saacadday bilaabmayso khudbadda madaxweynaha iyo ilaa muddada ay qaadanayso inta aad ku sugan tihiin xarunta Heritage?
khudbadda waxay bilaabmaysaa 11:00 aroornimo ayay bilaabaysaa, waxay socon doontaa 15 daqiiqo. intaasi horteedna madaxweynuhu wuxuu kulan yar la qaadan doonaa hogaanka Heritage Foundation. hadalkiisu khudbadiisu markay dhammaatana wuxuu la yeelan doonaa qado sharaf ah iyo sheekaysi ah dad badan oo ah dadka kasoo qayb galay oo lagu soo casumay qadada madaxweynaha lagu sharfay Heritage-ka. halkaas bay markaa ku dhammaan doontaa cabaaro labada duhurnimo.
waan gartay, kulankaa kadib maxay tahay hawsha xigta idiin qorshaysan isla maanta oo isniina?
gelinkayga dambe maalintaasi wuxuu la kulmayaa State Department-ka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo ururka loo yaqaano USAID-ga ayuu la kulmayaa. kaasi kulamo dhaadheer ifaad ula yeelanaya saddexdaba maalintiisuna intaas ayay ku gabagaboobaysaa maalinta isniinta ah. dabeetana maalinta dambe ee salaasada wuxuu la kulmi doonaa golaha ammaanka ee aqalka cad. halkaasi markaa ka socon doontaa kulamada faraha badan ee dambe. madaxweynuhu wuxuu joogi doonaa ilaa 10 cisho oo intaba uu geli doono kulamo isdaba yaala oo back to back waxaa loo yaqaana ingiriisi.
waan gartay, markaa kulamadaasi dhammaantoodba madaxweynaha ka wada qeyb gelaya mise wafdiga qeybihiisa kala ku kala qeybayo oo qolaba meel bay ka qeyb gelaysaa?
waxaa jira wafdiga waxaa la socdaa wafdi isna kulamaan oo ah hogaanka ganacsatada Somaliland. iyagu waxay leeyihiin jadwal gaar ah oo ay kula kulmayaan hay-ado fara badan iyo shirkado fara badan oo waddanka ka tirsan. marka iyagu jadwal gaaray leeyihiin oo mararka qaarkood u kala qeyb galayo wasiirka ganacsiga iyo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Cusmaan Sheekh Xamed. marka iyagu waxa weeye tood waa parallel, way la siman tahay, way dhinac ordaysaa taasi madaxweynaha iyo dowladda, laakiin iyaga toodu waa gooni.
waxyaabaha ay dadku Bashiir aad u xiiseynayaan dhegeysanaya waxaa kamid a wafdiga ganacsatada ah, maxay iyagana kulamadooda maxaad nooga sheegi kartaa ilaa hadda?
waxaad ogtaa wafdiga ganacsatada wuxuu ka hadlayaa waddanka ganacsato waxaa jirta aad iyo aad dabahaantii gaadhay heer caalamiya ay gaadhay ganacsatada Somaliland, oo ay kamid yihiin Dahabshiil, ay kamid yihiin Talbasom, ay kamid yihiin MSG Group, ay kamid yihiin iyo Omar. marka waxa weeye ganacsatadaasi guusha ay soo hoyeen waxay soo hoyeen iyagoo aanay u furayn dabahaantii suuqyadii adduunka, gaar ahaan suuqada Mareykanka aanay u furayn. marka halka waxay u yimaadeen inay la wadaagaan dhigooda Mareykanka, inay la wadaagaan guulaha ay gaadheen iyo dhibaatooyinka hortaagan, inay guulahaasi sii wadaan oo waliba meel kasii sarreysa ay gaadhaan oo suuqa Mareykanka iyo shirkadaha Mareykanka ay wax la qabsadaan.
ugu dambeyn, markay kulamadani soo dhammaadaan, maxay tahay natiijada laga filan karo?
waxaan filayaa Sahraay in albaab weyn maanta Somaliland u furmayso dhinaca dowladda ee xiriirka dowladda Mareykanka iyo Somaliland iyo dhinaca ganacsataba oo aan dhowaan arki doono in horumar weyni ka yimaado iskaashiga dowladda Mareykanka iyo Somaliland dhinaca amniga, dhinaca dhaqaalaha. Marka biyo Mareykanka Somaliland waxa weeye ka ugu muhiimsan, marka taasaa soo jiidaysa in Mareykanku maanta uu aad iyo aad usoo dhawaado oo xataa kala kartaa sida diiran ee Mareykanku soo dhaweeyeen madaxweynaha iyo kulamada heerka sare uu la yeelanaya.
kaas waxa uu ahaa wakiilka Somaliland ee waddankan Mareykanka Bashiir Sheekh Cumar Good wuxuu u warramay wasaaradda Ciidan Nuur. dhinaca kale, isla wararka Somaliland, deegaanada Somaliland waxaa la sheegaa in shilalka gawarida ay aad ugu badan yihiin, kuwaas oo geysta dhimasho iyo dhaawac. dadka ku dhaqan deegaanadaasi Somaliland ayaa doonaya in arrimahaasi wax laga qabto. haddaba warbixin arrintan la xiriirta ayaa wariyaha v o a Hashim Sheekh Cumar Good ka soo diray magaalada Buurama.
shilalka gaadiidka ee ka dhaca wadooyinka Somaliland ayaa sannadihii u dambeeyey aad u kordhay, sida warbixintii u dambeysay uu ku sheegay. dhammaadkii sannadkii 2021 wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed waxaanu sheegay wasiirku in sannadkii dhammaaday Somaliland uu ka dhacay ku dhowaad 7,000 oo shil oo ay ku dhinteen dad gaadhaya 260 qof, ayna ku dhaawacmeen dad gaadhaya 4,000 oo qof, sida uu wasiirka gaadiidku ka sheegay kulan ka dhacay caasimadda Somaliland ee Hargeysa 2 bilood ka hor.
muddo ka yar 12 bilood waxaa dhacay wax ku dhow 7,000 oo shil, waxaa dhintay dad kor u dhaafaya 260 qof, waxaa dhaawacmay in ka badan 4,000. waxa ayaan dara ah runtii nasiib dara ah dalal iyo dowlado dagaal ku jira inaan dhaawaca iyo dhibaatada iyo khasaaraha soo ka dhicin. macnaheedu waxa weeyaan Somaliland dhibaatada jidadku waxay ka dhigtay sidii dal dagaal ku jiro kale. jidadeenna maanta kulankani markaa waa sidii aynu taa u badbaadin lahayn.
haddaba arrimaha shilalka gaadiidka Somaliland keena ayaan wax ka weydiiyey injineer Maxamuud Sheekh Axmed Maxamed oo ka dhiga kulliyadda farsamada jaamacadda Camuud maadooyinka jidadka waaweyn iyo gaadiidka.
qabaadka ka dhaca ma garanaysaa dadka darawalada iyo dadka wadooyinka isticmaalayo aad ayuu u sarreeyaa. si lamida Somaliland markaan joognay infrastructure ama wadooyinka Somaliland guud ahaan waa kuwa aanan ma garanaysaa ayn intooda badan ay dayac ka muuqdo oo aanan si fiican u dayactirnayn. soo kala dhisaynkooga aan waqaadaad markii hore la dhisan gareynay ama la qaabeynay wadada oo khaladaad badan ku jiro. iyo ta saddexaad oo ah ma garanaysaa baabuurta waddanka joogta oo iyaguna quality-gooda ay aad u hooseeyaan oo baabuurta qaar ka mid ah ayna u qalmin in ma garanaysaa naf bil'aadan lagu wadaago. saddexda qodobba Somaliland aad ayay uga jiraan. waxa intaa Somaliland u sii dheer saddexda qodob iyagu jiraan saddexduba waxa gaar ahaan Somaliland u sii dheer baabuurka halka laga wado ee steeringku kaga yaalo ee baabuurka laga wado iyo wadadu inay isdhaafsan yihiin oo baabuurka markuu doonay inuu baabuurka ka horeeyo aw dhaafo awna arki karaynin baabuurka ku soo jiraa una arki karin. taasina waa marxalad gaar oo Somaliland gaar u leedahay. soo kale Somaliland markaan u nimaadno qodobka ugu badan ee shilalka keena ee ah human error-ka ama magana khadaadka ka dhaca bil'aadanka wadada isticmaalaya dadka wadada maraya iyo magana darawalada ka dhaca aw aad u sareeyo oo aqoontoodu liidata khibradooda ma garanaysaa darawalnimo oo iyaduna aad hooseyso iyo iyadiyo qof kasta Somaliland oo gaadiidka iska kaxaysan karo oo sharciyadii way jiraan laakiinse aan sharciyadii sidoodii loogu dhaqmaynin oona ayna jirin in si aada loo kontrolo qofkan baabuurka kaxaynaya. ma yahay qof u haysta sharciyad oo baabuurku kaxaysan karo, ma yahay qof caafimaad ahaan ma garanaysaa baabuurkan kaxayn kara.
sidoo kale injineer Maxamuud waxaan wax ka weydiiyey sida hoos loogu dhigi karo shilalka gaadiidka ee ka dhaca jidadka waaweyn ee ay isticmaalaan gaadiidka Somaliland iyo sida wax looga qaban karo.
markaanu Somaliland joogno haddaba seebaa loo dhimi karaa accidentiyadaas? waxa u baahan tahay saddex qodob in Somaliland laga shaqeeyo. waa qodobka koowaad in injineeriyada kor loo qaado, marka wadada la dhisan garaynayo in la naqshadeynayo wadada, in lagu daro wadada badqabka dadka inay waafaqsan tahay, in la hubiyo in loo sameeyo halkii ay kala mari lahaayeen dadka lugaynaya iyo gaadiidku halkii ay mari lahaayeen in loo sameeyo, in calaamadihii kala hagayay wadooyinka iyaguna soo kala la dhammaystiro, iyo in ma garanaysaa isbiidka ama xawaaraha ay ku socdaan baabuurtu magaalooyinka u kala gudbaya in la yareeyo, oo welibana yareyntaasi sistam lagula socdo uu jiro baabuurka xawaarihii dhaafay.
Warbixinihii u dambeeyey ay diyaariyeen hay-adda WHO iyo Bankiga Adduunka ayay ku qiyaaseen in sanad walba adduunka ay ugu dhintaan shilalka gaadiidka dad gaadhaya 1,350,000 oo qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmaan ku dhowaad 50,000,000 oo qof. Shilalkaasi oo u badan wadamada soo koraya iyo kuwa dhaqaalahoogu u hooseeyo. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorana.
Gudahaan Britain waxaa caadi ku soo noqday nolosha goobaha ganacsiga, maqaayadaha iyo goobaha kale ee bulshada ay isugu timaado, iyo guud ahaanba noloshii caadiga ahayd kadib markii 2 sano ku dhowaad ay jireen xayiraado la xiriiray xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo diray magaalada Sheffield oo uu dhowaan ku booqday jaaliyadda muslimiinta ahi, gaar ahaan Soomaalida halkaasi ku dhaqan.
Sheffield waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay Soomaalida iyo guud ahaanba dadka laga tirada badan yahay muslimiinta u badan ay ku nool yihiin dalka Britain. Waxaa ka mid tahay magaalooyinka uu xanuunka COVID-19 sida aadka u saameeyey markii uu dalkan Britain ka jiray ee u badnaa. Mar aan booqday suuqyada ay Soomaalida iyo ajaanabiga kale ee ku badan yihiin magaaladaasi, waxaa dareemaysaa in noloshii ay caadi ku soo noqonayso, iyadoo oo badiba meheradaha ku yaala xaafadan aan booqday iyo magaaladaba ay xayiraado saarnaayeen. Waxaan booqday mid ka mid ah muqaaxiyaha ku yaala xaafadda Isbital Hill oo ku taala Sheffield, muqaaxida gudaheeda sidii muqaaxiyaha loo fadhiisan jiray xanuunka COVID-19 ka hor ayaa loo fadhiyey. Dadka qaar shaah ayay dalbanayeen.
Waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay, bal adigoo magacaaga ku bilaabaya waxaad iga warantaa in xanuunkii COVID-19 dee uu iminka gebagabo ku dhow yahay magaaladii Sheffield ay furan tahay, muqaaxidii ay furan tahay, dadkii soo dhex galayaan?
Magacaygu waxa weeye Xaamid Xariir. Runtii de waqti dheer baan kusoo jirnay COVID-19 oo nala soo maray. Runtii markaan dib u eego waqtiyada qaar waxaa jiray aan la isu bixi jirin oo wax waliba ay kala xidhnaayeen, aanad gurigaa ka bixi jirin. Waxaa jiray bilo ilaa 3-4 bilood oo isku xigo oo continuous ah ama joogto ah oo aanan gurigii ka bixi jirin. Hadda laakiinse waxaad moodaa alxamdulilah arrintu sidii hore way kasoo garanaysaa, way kasoo wanaagsanaanaysaa. Waxaanad arkaysaa inay COVID-ku sii baxayo, hadda dadkiina ay ku soo noqonayaan sidii normalitygiya.
Bismillahi raxmaan raxiim. Halkan waxaa ka hadlaya Xildhibaan Cabdi Cagcade oo ku sugan magaalada Sheffield. Waxaanu filaynaa iminka COVID-19 waa kala warlahay, si wanaagsan baa magaaladeedu dadku u soo baxeen. Ilaahayna waa naga kaxeeyey, bishii Ramadaan ee kheyr ayaa nagu soo dhow dhammaantiina. Waslaamayn, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Dhinaca kale waxaa dumnad ku cayaarayay dhalinyaro, dhinacna waxaa ku sheekaysanayay dad iyaguna muqaaxida fadhiyey. Waxaa ka muuqanaya in afsaabkii 2 sannadood ee u dambeeyay dadku xidhnaayeen aanay ciidina xidhnayn marka laga reebo 2 ama 3 iyagu odayaal waayeel ah oo xidhna afsaabka. Mid ka mid ah mulkiilayaasha muqaaxida ayaan weydiiyey baldareenkiisa in ay muqaaxidii dib u fureen.
Walaal Cabdi Xaafid, aad baa mahadsantay inaad soo booqatay. Kadib markii la qaaday xayiraadihii COVID-19 wadanka UK laga qaaday, waad aragtaa in businessku camiran yahay, dadkii imanayaan santarkii oo ay shaahayn la cabayo oo ay camiran tahay. Tokale jirto waxa weeye dhaqaalihii wadanka laftigiisa UK intuu dambeysa laftiisa kor buu u kacayaa. Xayiraaduhu waxay keeneen dhaqaale xum, ay keeneen ku sababeen dowladii arkay anagu waan shaqaynaynaa, businessku wuu shaqaynayaa. Waxaa khatar gashay in dad business badani ay xirmaan, qaar badana waa xirmeen really. Waxaa iminka jirto cabashay ah in la dareemayo sixibarar wadanka jirto, ka mooyaane aad baa la wanaagsan yahay.
muqaaxidan soomaalidu leedahay waxa aan ka fogeyn masaajidka Al-Sunna oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn magaalada Sheffield. waxaa dhisay masaajidka inkastoo ay kala qayb qaateen muslimiinta ku nool magaalada Sheffieldna dadka soomaalida ee degan magaaladaasi. Markii aan galay masaajidka waxaa ka socday cashar si caadi ah ayay dhalintu casharka u dhageysanaysay iyagoo is ag fadhiya. safka salaadana sidii caadiga ahayd ayaa la isugu xigxigay.
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin arraxmaan arraxiim maaliki yawmiddiin.
Qaar ka mid ah dhalintii casharka dhageysanaysay ayaan weydiiyey ee dareenkooda.
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cabdixuseen. waxaan wax yar ka odhanayaa dareenkayga ku aadan ka bixitaanka covid 19 oo runtii laba sannadood imanka lala rafanayey. markaa dareenkaygu waa fiican yahay alxamdulilaah. mar haddii masaajidkii iyo cibaadadii iyo nolosha caadi kusoo noqotay, markaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inaanu nagu soo celin.
guud ahaanba dalka Britain, meel kasta oo aad tagto, waxaa muuqata inay noloshu caadi kusoo noqonayso haddii la eego meelaha ay bulshadu isugu yimaadaan, gaadiidka dadweynaha oo iminka dadku aanay xidhnayn afsaabka, iyada oo marka aad suuqa marayso aad arkaysa inay dadku si caadi ah isu salaamayaan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
sixirka shidaalka si la mid ah meelo badan oo dunida ka mid ah ayaa cirka isku shareeray gudaha dalka Australia kadib markii waddankaasi Australia uu ka mid noqday dalalka reer galbeedka ee cunaqabateynta ku soo rogay waddanka Ruushka oo markaasi lagu cambaareeyey weerarkii uu ku qaaday waddanka Ukrain. wariyaha V O A ee Australia Ibraahim Cumar Baafe ayaa warbixintan soo diray.
qiimaha shidaalka Australia ayaa gaaray heerkii ugu sarreysay muddo kooban gudahood, iyadoo la filayo inuu sare u sii kaco inta uu jiro dagaalka Ukrain. durbaba waxa uu saameeyey dadka xirfadahooda shaqo ay ku xirnayd wadista gawaarida ama ha noqdaan tagaasida ama kuwa xafadaha u kala guusha ee shaqooyinkooda nolol maalmeedka ay ku xiran tahay, sida dadka caruuraha guryaha ku haya iyo kuwa xanaaneeya dadka waaweyn ee isticmaala gaadiidkooda gaarka ah, waxaana ay ku dhow yihiin inay shaqada ka fadhiistaan shidaalkan hadduu sidan uu ku sii socdo. sida ay V O da u sheegtay gabar Soomaaliya oo ka shaqeysa xarumaha lagu xanaaneeyo dadka waaweyn oo xaafado kala duwan u kala safarto maalintii. haddaba imise ayuu ahaa qiimaha shidaalka isbuuc ka hor? waa kan Cabdulxamiid Ciise oo degan galbeedka Australia oo ii sharxaya.
Petroolku wuxuu ahaa inta aanan cunaqabateyntan aanay bilaabin dollar iyo lixdan per liter, maanta wuxuu marayaa $2.20 magaaladan aan deganahay Perth ee galbeedka Australia.
soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ku shaqaysta gawaarida dadweynaha ee tagaasida ama uber. haddaba sideebay u saameysay mar kale? Cabdixamiid ayaa ka waramaya.
dhalinyaro badan oo dalkan joogto ama uber ama taxi ama taraagyo badan waxay aad iyo aad ay ula tacaalayaan dhibaatada kasoo gaartay dhaqaale xumada soo socota iyo saameynta ay leedahay batroolku sidan aad iyo aad qaaliga u ah. marka ma dowladdaa dadka kabi doonto mise shaqooyinka waa iska dhaafi doonaa?
Australia maadaama aysan ka mid ahayn gaashaanbuurta NATO, laakiin waxay xulufo la tahay waddamada reer galbeedka uu Maraykanka ugu horeeyo, waxaana ay dadkeeda ugu baaqday inay adkaystaan xilligan inta laga baxayo ciriirigan soo wajahay dalka ee shidaal yarida ay ugu horeyso.
Australia oo ka mid noqotay waddamada cunaqabateynta saaray dalka Ruushka ah waxay saameyn aad iyo aad ugu ku samaysay nolosha dadkoo dhan. wax kastoo la gadan jiro cirka wada galay, batroolku aad u qaaliyoobay iyo walaac dhaqaalaha dalkan hadda kusoo wajahan. waxa ugu daran waxa waaye dadkii oo aanan awoodinba, qof kasta ama meel kastoo dadka kofeeshobyada laga cabayo, dadko dhan waxay ka wada hadlayaan sidee noloshan adag looga baxaa. xitaa dowladiibaaba sheegaysa, dowladiibaaba aqoonsatay in ay tahay waqti adag oo ah inay dadku samraan, dhibaatadana laga bixin doono.
Shidaalka markasta uu sii qaaliyoobana waxaa sidoo kale siyaado ku sii noqonaya canshuurta saaran, taas oo dadweynaha cabasho ay ka muujiyeen, laakiin aan weli dowladdu tallaabo ka qaadin, iyadoo weliba dalkan ay ku soo food leedahay doorashadii federaalka horaanta bisha Maajo ee soo aadan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Baafe, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa, waxaan idiin soo qabanayaa heestani. saasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii subaxnimo. anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal. tan iyo kooda iyo barka duurnimo, intaan hawada mar kale dib ugu kulmi doono, waxaan idinka tegayaa nabadgelyo.
A U.S. official says that Russia has asked China for military equipment to use in its invasion of Ukraine. The request comes amid tensions about the ongoing war ahead of a Monday meeting in Rome between top aides for the U.S. and Chinese governments. White House National Security Advisor Jake Sullivan has bluntly warned China to avoid helping Russia evade punishment from sanctions that have hammered the Russian economy. He says the U.S. will not allow that. U.S. officials also accused Beijing of spreading false Russian claims that Ukraine was running chemical and biological weapons labs with U.S. support. They say China is effectively providing cover for a potential chemical attack by Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that he will continue negotiating with Russia and is waiting for a meeting with the President Vladimir Putin. Zelensky has repeatedly called for a meeting with Putin, but so far his requests have gone unanswered by the Kremlin. Zelensky said Sunday during his nightly address to the nation that his delegation has a clear task to do everything to ensure a meeting between the two presidents. Zelensky said that the talks are held daily between the two countries via video conference. He said the talks are necessary to establish a ceasefire and more humanitarian corridors. U.S. journalist Brent Renaud was killed and another American journalist hurt when Russian troops opened fire on their car in Irpin near the capital, according to Kyiv police. A New York Times spokesperson said that 50-year-old Renaud was a talented filmmaker who had contributed to the New York Times over the years. He was not working for the publication at the time of his death. More at voanews.com. This is VOA News. Unaccompanied child migrants trying to enter the United States will no longer be denied a chance to seek asylum under new guidance announced by U.S. health authorities. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention announced the change late Friday night. The CDC said that expulsion of unaccompanied non-citizen children is not warranted to protect the public health. The change was announced shortly before a court order was to take effect that would have allowed the Biden administration to expel unaccompanied children seeking asylum under Title 42 authority, which was introduced in March of 2020 to prevent spread of COVID-19. The order remains in place for adults and families traveling with children. Former U.S. President Barack Obama says he did test positive for coronavirus, but he says he's feeling relatively healthy and his wife Michelle tested negative. Obama said on Twitter that he's had a scratchy throat for a couple of days, but he's feeling fine otherwise. Obama is encouraging more Americans to get vaccinated against the coronavirus, despite the declining infection rate in the United States. There were roughly 35,000 infections on average over the past week, down sharply from mid-January when that average was closer to 800,000. The average U.S. price of regular grade gasoline shot up a whopping 79 cents over the past 2 weeks to $4.43 per gallon. That's according to the industry analyst Trilby Lundberg on the Lundberg survey, saying Sunday the new price exceeds by 32 cents the prior record high of $4.11 set in July of 2008. Lundberg said gas prices are likely to remain high in the short term as crude oil costs soar amid global supply concerns following Russia's invasion of Ukraine. Nationwide, the highest average price for regular grade is in San Francisco Bay Area at $5.79. Colombians have voted for a new Congress and also cast ballots in presidential primaries to choose party candidates for the May presidential contest. Sunday's vote was the country's first election since the pandemic began 2 years ago. The leftist Senator Gustavo Petro has emerged as current leader in the race for the presidency. He won the primary for the left-wing Historical Pact, a coalition with 80% of more than 5 million votes cast in its primary. A coalition of conservative candidates drew 3.6 million voters in its primary, which was won by the former Medellin mayor, Federico Guterres, who has criticized some aspects of the 2016 peace deal the FARC rebel group has held. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, March the 14th, and here are some of the stories we're covering for you this morning. Chad's ruling military council and representatives of rebel forces met for the formal opening of peace talks in Doha, Qatar. Zimbabwe police block the country's main opposition party from holding rallies ahead of March 26th elections.
We are a part of peace, a part of the rule of law.
And Kenyan President Uhuru Kenyatta has endorsed his former arch-rival ahead of presidential and parliamentary elections in August.
I accept this nomination with absolute gratitude and dedication to our people, our country, and all the leaders and parties that have endorsed this nomination.
That is Kenya political veteran Raila Odinga. We also have a conversation with a young tech entrepreneur on a mission to bridge the divide between rural and urban access to healthcare in Guinea. These stories and sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, Kenyan President Uhuru Kenyatta has endorsed his former arch-rival opposition leader Raila Odinga as the presidential candidate in this year's August general elections. The two leaders have had a long history of opposing each other at the ballot box. Atieno Odhiambo has more from Nairobi.
For the first time in Kenya's history, the ruling party has declared support for an opposition leader. 77-year-old veteran opposition leader Raila Odinga was endorsed on Saturday as the presidential flag bearer ahead of the August 9 general polls. The decision was made for Azimio la Umoja, or the Resolution for Unity Joint Movement, which is a coalition of at least 26 parties, including the ruling Jubilee Party. Speaking from Nairobi during the Azimio la Umoja National Delegates Convention, Odinga welcomed the endorsement, vowing to be a revolutionary leader with the mandate to ramp up the state of the nation.
I accept this nomination with absolute gratitude and dedication to our people, our country, and all the leaders and parties that have endorsed this nomination. You have handed me a strong, broad, and unified platform to stand on and additional pairs of hands to help steady the ship. Azimio is a broad national democratic movement which puts premium on national unity, inclusive development, and transparent and accountable use of public resources. We'll use it to continue the struggle to eradicate poverty, ignorance, and disease that our nationalists initiated at independence, but still remains a work in progress.
Incumbent President Uhuru Kenyatta, who cannot vie again after having served two terms, lauded other parties for affirming Odinga's nomination, thus supporting his confidence in Odinga's leadership. The National Delegates Convention saw over 20 affiliate parties in attendance sign a coalition agreement to officially declare their support to the Azimio la Umoja, or Resolution of Unity Alliance. President Kenyatta told the delegates that he believes Odinga has the right leadership tools to elevate Kenya into a thriving and united nation, as he had sacrificed personal interests to promote peace and stability in the country. He says, "Today we have gathered here as delegates from different political parties to nominate a flag bearer for our coalition, and without any opposition, we have nominated Right Honorable Raila Odinga to be the fifth president of Kenya, and I have no doubt that he is willing and capable, and God will use him to elevate Kenya into prosperity, unity, and Kenya will be a country that is recognized and respected worldwide." However, Odinga's endorsement did not sit well with Deputy President William Ruto and leaders allied to him. Speaking in Thika on Sunday during a Kenya Kwanza or Kenya First Alliance campaign tour, Ruto claimed that President Kenyatta has betrayed him by endorsing Odinga instead of him, who stood by him during his times of need. Ruto added that he nevertheless forgives the president. He says, "I have walked with you when you needed a brother by your side, Mr. President. You have maltreated me and my allies in the second term of our regime. You have broken our ruling Jubilee Party. You have called us names. But I want to let you know that we are the same people who walked with you during your presidential bid. We campaigned for you until you became president for two terms. We have noted everything you have done to us. But because we are God-fearing people, we forgive you and leave you to God." Observers say that after Saturday's event, the presidential race is a two-horse contest between opposition leader Raila Odinga of Azimio la Umoja, or Resolution of Unity Alliance, and Deputy President William Ruto of Kenya Kwanza, or Kenya First Alliance, ahead of the general polls, which are barely 5 months away. Odinga's 2022 bid will be the fifth after failed attempts in 1997, 2007, 2013, and 2017. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
Zimbabwe police Saturday blocked the country's main opposition party from holding rallies ahead of March 26th elections to fill seats that have fallen vacant since the general election in 2018. As Columbus Mavunga reports in Marondera, about 80 kilometers east of Harare, the police say the rally ban is meant to ensure peace and stability.
Police camped overnight Friday at a venue where the leader of Zimbabwe's main opposition, the Citizens Coalition for Change, Nelson Chamisa, was supposed to address his supporters Saturday. The 44-year-old candidate later came to disperse the crowd waiting for him.
"We are a part of peace, a part of the rule of law.
Chamisa said his party does not want to fight with people. He said the government denied permission to hold a rally, so the party asked for permission to come and tell them about it. He told his supporters he does not want the politics of Zimbabwe to cause any death. He then added that what the government does not know is that here in Marondera, his arrival is good enough." In an interview Sunday, Fadzai Mahere, the Citizens Coalition for Change spokeswoman, said her party was not happy with the bias of the Zimbabwe Electoral Commission and the police in favor of the ruling ZANU-PF party.
"Our rally in Marondera was purportedly banned by the police, and yet ZANU-PF was holding car rallies and other unsanctioned meetings in the very same area. Not once have they sought authorization or given notice to the police, and yet these unlawful prohibitions are meted out against us. Ours is a struggle of non-violent resistance. However, the thousands that came out just to hear President Chamisa speak show beyond any doubt that the citizens are prepared to do whatever it takes to reclaim their dignity. We continue to urge supporters to register to vote in their masses so that we attain our target in 2023, a landslide victory."
Zimbabwe police Sunday refused to comment on the ban of the rally of the Citizens Coalition for Change in Marondera. It issued a letter to the opposition saying it needed time to prepare to ensure that there was peace at the rally. 2 weeks ago, violence instigated by suspected ruling ZANU-PF supporters at a Citizens Coalition for Change rally resulted in two deaths and dozens injured. Alexander Rusero is a former senior politics lecturer at Harare Polytechnic College. He says police and political parties must thwart violence at opposition rallies.
"Because at the end of the day, violence will result in a broken movement. Violence will also result in ZANU-PF capitalizing on such tragedies, because ZANPF is not a saint in the violence that takes place in the opposition. This is not the first time. We all know what ZANPF is capable of.
Police have arrested 16 suspected ZANPF supporters who are accused of causing the violence and who now face major charges in connection with the deaths at the opposition rally. Zimbabwe's pre-election season has been marred by violence that has claimed lives and left thousands injured since 2000 after a strong opposition party emerged. Columbus Mavungam for VOA News, Marondera, Zimbabwe.
Daybreak Africa continues. Development experts say the COVID-19 pandemic exposed long-standing systemic issues in healthcare systems across the continent. The issues that range from access to quality healthcare have resulted in widespread disparities and inequities in public health. On a continent with a shortage of resources to build modern healthcare infrastructure, young entrepreneurs are using technology to build solutions like telemedicine in the healthcare marketplace. And because of the huge business potential in this sector, reports show that health tech startups in Africa are attracting hundreds of millions of dollars in venture capital funding. Nasser Diallo is the founder of Clinico, a technology-enabled primary healthcare platform. He tells me that he's on a mission to bridge the divide between rural and urban access to healthcare in Guinea.
So our innovation is blending in community health work and technology. We know that community health workers are really good at being very immersed within the communities, understanding their problems, and then trying to plot out solutions. But often community health workers are very far away from healthcare facilities, mainly in rural Guinea, and specialists if we have conditions that go beyond their competencies. So we equipped our community health workers with smartphones, internet connections, and also medical equipment, mobile medical equipment that enabled them to provide medical information in real time via a teleconsultation using WhatsApp on our platform Clinico. So it's very efficient.
And how do people in Guinea view healthcare? And I'm asking this because usually people seek healthcare when they're sick. But how do you change that paradigm? Instead of people having to wait to get sick to seek healthcare, how are you changing the approach towards healthcare?
That's a fantastic question. So Clinico has a prevention-based approach. Guinea is no different than all the other countries that are really focused on curative care. People go to hospitals when they are desperately in need of healthcare, meaning also their conditions are highly deteriorated. And then blending that into medical facilities that are really, really not great, in great conditions, you have a deadly combination of people who have very low immune system. So what we are doing is trying to tell people it is good to be healthy, and it is very good to check your health when you are healthy so you can stay healthy. That's the starting point. And that can be done for instance, we do checkup for diabetes, we do checkup for high blood pressure, right? We do, we help people get up to date with their vaccines. We enable people to prevent malaria, for instance. We have very little investment in malaria curation. We are more invested in malaria prevention because the conditions that are creating malaria are so intense that no medication can solve the problem of malaria if you do not clean your home, if you do not have a cleaning system, if you do not have a garbage collection system, if you do not have a sanitation system. So we are really focused on those things to help solve the problem from the roots using prevention. And that's where community health workers who are immersed within the community play an exceptional role.
Mm. And how is connectivity limiting your work? You say that you work in mostly rural areas. Do you need high-end broadband connectivity to access your platform?
That's a very, very good question as well. Actually, We have two systems. We have a system that requires using our application by connecting it to WhatsApp. You know, WhatsApp is very light connectivity, and we are working with a mobile network operator, largest one in Guinea, which is Orange. Connectivity is fairly great in Guinea. So for instance, when we want to do a teleconsultation and the connectivity is not good, we shut down the camera and then we do it in audio. If it's not working, what we do, we just offer a regular call. Why we can afford to do that? It's because we have a professional of health, a community health worker, who is screening the patient on behalf of the physician who is miles away, right? So we are not completely disconnected with a healthcare professional. So in a way, our teleconsultation model is really hybrid. It's not just a patient with a smartphone and a physician. And why is that? It's because patients in rural Guinea do not even know how to describe their condition. So they need to be assisted by a community health worker who is trained and who is equipped with the technology. So to your point, there are many instances in which connectivity is an issue, but you can still make a direct call, like a regular call. And we use that as an alternative whenever connectivity is a challenge.
That is Nasser Diallo, the founder of Clinic O, a technology-enabled primary healthcare platform in Guinea-Conakry. Hundreds of civilians were killed in South Sudan's Tambora County late last year. That is according to a report released this month by the United Nations Mission in South Sudan and the UN Human Rights Office. Between June and September of last year, 440 civilians were killed during clashes with warring groups, and 64 people were subjected to sexual violence, including a 13-year-old girl who was raped to death. Musa Gassama, head of human rights for the UN mission in South Sudan, spoke to Ricky Shryok about the violence and how they hope it can be stopped.
Witness accounts indicate that most of the victims were killed with machetes, knives, extreme brutality. And we've also found out that abduction was a key consequences of the clashes. Men and boys were abducted mainly for forced recruitment and to carry looted items. We've also documented conflict-related sexual violence during the clashes between the armed groups. We've documented about 64 cases of rape and other forms of conflict-related sexual violence. The youngest was a girl of 12 years.
Who do you think is behind some of this violence? What are the reasons behind it?
Well, it's a long story, but there has been pre-existing factors or cleavages between the Azande and the Balanda communities in Western Equatorial State. Local grievances, related to land, relating to power, have always been there. But recently, we believe that these issues have been politicized and exacerbated and exploited by political actors.
Is it hard to get information such as this outside of these areas? Are these areas quite isolated?
No, the early signs were there for many years. So we knew that this was a possible, thing that would happen. You know, it was not, it didn't come as a surprise. And yes, it's not also unique in Tambora. There are quite a lot of areas across the country that can be like this. You know, grievances are always there, but as I said, people exploit or exacerbate such grievances, and then this thing happens. So it's not a unique situation in the country.
What can be done? I know that's a big question, obviously, but what do you think needs to be done to stop this and allow especially the women and children and men of Tambora County and to live with peace?
Well, that is the purpose of the report, is to raise the alarm higher and also advocate for an intervention to avoid a repetition of what happened in 2021.
That was Musa Gassama, head of human rights for the UN mission in South Sudan. He was speaking to VOA's Ricky Shryok. Chad's ruling military council and representatives of rebel forces met for the formal opening of peace talks on Sunday in Doha, Qatar, part of a diplomatic effort to halt decades of fighting and instability in the Central African country. The negotiations aim to pave the way for the head of the junta, General Mahamat Idriss Deby, to lead the country toward new elections in 18 months. Delegations from a constellation of opposition and armed rebel groups gathered with African, American, European, and Qatari officials for a ceremony to mark the start of the talks, followed by negotiations between the Chadian sides behind closed doors. A Malian delegation traveled to Mauritania's capital to discuss the alleged disappearances of several Mauritanians on Malian territory. And Rosenberg has more from Bamako.
A Malian delegation is scheduled to arrive in Nouakchott Friday after the Mauritanian government accused Mali of criminal acts against Mauritanians on Malian territory. According to a French news agency report, a Mauritanian member of parliament, Mohamed Mahmoud Ould Hanena, says at least 15 of his countrymen have been killed in Mali. Social media posts have accused the Malian army of being responsible for the killings. In a March 9th press release, Mali's military government said its ambassador to Mauritania was summoned to a meeting with Mauritania's foreign affairs minister over the alleged assassination of Mauritanian citizens in Mali. The release denied the Malian army is responsible for the killings and pledged to investigate the crimes. Malian officials visited Mauritania in January to strengthen the relationship between the two countries after the West African bloc ECOWAS imposed sanctions on Mali in response to the military government delaying elections. Mauritania is not a member of ECOWAS and does not support the sanctions. The West African country, along with Guinea, remains one of the only ways Mali can have access to a port and international trade. The Malian army has also been accused of disappearing several Fulani men in Mali's Ségou region, with the UN and Human Rights Watch conducting investigations. Annie Reisenberg for VOA News, Bamako, Mali.
And now it's time for Daybreak Africa Sports. For that, we go to Abuja in Nigeria with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport in Ghana, where FIFA has warned that Ghana may have to choose between Morocco and Benin Republic to host Nigeria in the Qatar 2022 World Cup first leg playoff on March the 25th. Nigeria filed a petition with pictures of the poor Cape Coast pitch scheduled to host the match, posted by official handle of the National Sports Authority of Ghana. The CAF FIFA delegation are in Ghana already and will be led by the Ghana FA officials to inspect the venue's facilities and especially the pitch. CAF officials will conduct final inspection of Cape Coast Stadium on Monday. And now to the CAF Champions League. On Francis Petro Luanda of Angola and perennial title challengers Wydad Casablanca of Morocco on Saturday became the first qualifiers for the CAF Champions League quarterfinals. Mamelodi Sundowns also qualified for the CAF Champions League quarterfinals after they beat Al Ahly 1-0 in a Group A clash at the FNB Stadium on Saturday afternoon. Al Ahly head coach Pitso Mosimane described the match as a very difficult one, but also accused Mamelodi Sundowns of dirty tricks.
Yeah, we tried. Especially the first half, we started very well, having the ball more than the opponents. But football is not all about that. It's about the goals. We made one big mistake. We slept on corner kick, and I thought we scored corner kick. I didn't expect them to score corner kick. But football as it is, they scored. Yeah, we have to be honest, also they had few chances, 1-1.
Elsewhere, Raja Casablanca of Morocco conceded and lost for the first time in 6 qualifying and group matches, but should still advance. Wydad completed a double over Zamalek by winning 1-0 in Cairo through an early second-half penalty. Petro now have 10 points and Wydad 9 with 2 rounds to come, while Zamalek has 2 and Sagrada 1 point, and they will be playing only for pride. Mamelodi Sundowns tops Group A with 10 points, while Al Ahly and Sudanese side Al Hilal and Al Merrikh have all 4 points. Esperance beat Etoile du Sahel 2-0 in a Tunisian derby, while Belouizdad took advantage of Botswana visitors Juanang Galaxy to win 4-1 in Algiers. In basketball news, it was rest day at the Basketball African League in Dakar, Senegal on Sunday as Basketball African League Season 2 continues at the Dakar Arena with 6 teams in the Sahara Conference battling for 4 available slots in the playoffs in May in Kigali. Several matches were played on Saturday. U.S. Monastery cruised into the Basketball African League playoffs unscathed in 4 games in the Sahara Conference after their 74-2
62 win over Dakar University Club on Saturday. Dakar University Club, known as DUC, had on Friday registered their first group stage win after their 92-86 win over Rwanda Energy Group, REG. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
Thank you, Samson, and have a great week ahead. And that's it for this edition of Daybreak Africa. Thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voanews.com. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a great day.